SMG.
Umenishika baba,
wani size yangu, wani size yangu.
Sitaki mwingine,
wani size yangu, wani size yangu.
Umenishika baba,
wani size yangu, wani size yangu.
Sitaki mwingine,
wani size yangu, wani size yangu.
Weka machumbi sitatarike, usinitupe, wani cheke wenzio peke yangu. Chako changu wacho chunge chunge. Usenyeni umiza chunge. Ukutangu simu endo sali. Kama tabia tunafanana, tunaendana. Unanivumilia tunavumiliana, tumeshibana. Minatulia na wewe, nifate nini kwingine? Unaenichanganya ni wewe, sipagewi na wengine.
Nipena ni mwingine kama siwe.
Umenishika baba,
wani size yangu, wani size yangu.
Sitaki mwingine,
wani size yangu, wani size yangu.
Umenishika baba,
wani size yangu, wani size yangu.
Sitaki mwingine,
wani size yangu,
size yangu,
wani size yangu.
Aste aste mama, yani aste aste na siku lote lote. Yani kama mita bachel kwako nipo, weni size yangu. Na kufiti siku pwai, hao wengine ni medium excel wa nivai. Talimbo kiwa doro unosimamisha wima wima, sio nusu nusu. Mama unaula tu mzima mzima upo shkopa. Yani Charlotte tina, hata nkipima oil ujue sobawa nikisima. Tupo smart eh, atupati pati kijinga. Pati za kiwaki, wala tutaki taki vizinga. Tupo happy, bila kupaki paki mandinga. Lefa waitekati, mana ilipenzi ni clapping. Kitafuta pesa ni achentoe machokodo. Alafu nkisipata usulize ni shafu dodo. Yani bandu, bandu paka tumalize gogo. Wendo size yangu, yani chandimu na skuma solo.
Nipena ni mwingine kama siwe. Nipate nini kwingine na baki na we. Umenishika baba,
wani size yangu, wani size yangu.
Sitaki mwingine,
wani size yangu, wani size yangu.
Umenishika baba,
wani size yangu, wani size yangu.
Sitaki mwingine,
wani size yangu, wani size yangu.
Kama siwe, nipate nini kwingine na baki na wewe.